washagane so mtakulizana huyu. Wae. Jo.
Era.
Venture too easy.
Big man.
Big man. Poa. Poa.
Eh. Eh.
Alutia.
Wewe nani?
Wewe
nani?
Era. 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 Aria. Aria. Aria.
Eh.
Na meme na mwenyezi kama kipere na kucha.
Na kucha
kitaka ushintani kama mungu na shetani.
Shetani
ushintani atupe ntutani nchintani.
Nchintani
choreki atueleweki atuelezeki.
Wakisema na jona keki foseki. Kitambo tu spendeki stress kufeki.
Na mziki mina udai bwana.
Mina udai.
Na mziki mina udai 20.
Mina udai.
Na mziki mina udai bado.
Mina udai.
Na mziki mina udai 20.
Mina udai.
Na mziki mina udai.
Mina udai,
na mziki mina udai,
chote.
Mina udai,
na mziki mina udai,
bado.
Mina udai,
na mziki mina udai,
chote.
Mina udai,
chote.
Najifanya na nijua,
najifanya na
nijui siwajui.
Wanijui siwajui.
So lazima kila mtu akujue.
Lazima kila mtu akujue.
Aina mfagilie
nani,
we nani.
Are nani,
are nani.
Chaimba,
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 chaimba, chaimba,
chaimba, chaimba,
chaimba,
chaimba, chaimba,
chaimba,
chaimba,
chaimba,
chaimba,
chaimba,
chaimba,
chaimba, Sila sio kuiba, sio kuliwa, sio mibanki, sio pateni, sio silinki, sio miaka, usilai jikiri, usilai sila sio kuliwa.
Hira,
kabla tujariwa machezi ya tunafagio. Sio mbiyo kishariwa lazima utasema tiyo. Kumazio barikiwa kama naimba bambiyo na tomayo. Siwa shiki masikio nisha kuwa nisha jua. Ujana unapunzia,
na ujana unapunzia.
Matupa sio kiponzia,
sio kiponzia.
Na kama kipote kinafunzia, na kipunguzia. Sije kulikosa tundia.
Hira,
tundia, 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 yeah. Kufani kupumzika, makaburi matutia,
matutia.
Siku ya kutafika kumbuka,
kumbuki
walinukia sasa ifa nanuka.
Ananuka
ni mamba kama mtu ujavuka.
Ujavuka, ujavuka, ujavuka.
Maisha kiuni kutubu zambi,
zambi.
Lakini kwa kumwenyezi natubu,
natubu.
Akili ni mwangu shetani ameka kambi,
kambi.
Nafusi ni mkata ya
taratibu,
batimpa kama niketenda zambi,
tenda zambi.
Nisame usinasibu,
sinasibu.
Binadamu jele tunatenda zambi,
tenda zambi.
Ekeja pikuni sinsulubu,
sinsulubu.
Mibadu na wishki yona pipu. Natumana natubu,
natumana natubu.
Mibadu na wishki wengine. Kuna machizi wengine vichwa ngumu,
vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu,
leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu,
wanachanganya na dumu.
Serikali na jilau,
serikali na jilau.
Machizi wengine vichwa ngumu,
vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu,
leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu,
wanachanganya na dumu.
Serikali na jilau,
serikali na jilau.
Baka chai, 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 baka chai.
Wanapiga chai, wanapiga chai, wanapiga chai, wanapiga chai, chai, wanapiga chunya, wanapiga chunya,
chunya,
wanapiga chunya,
chunya,
wanapiga chunya,
chunya, wanapiga jala,
wanapiga jala,
wanapiga jala,
wanapiga chai. Ndogo lefuni
Mkutu,
Mbigi Santosi,
Taiga,
Tupaki,
Chapsela,
Zila
Shete, Nababu Sea, Ndogo Dagia, Diego Kosha,
Zungu, Zenji,
Panja,
Dundo,
Gwabi, Mtoto Idi, Momo, Ndogo Shaisha, Baliegia, Chimponta, Basata, Edikicha, Mdori, Madenke, Matiko, Babu Jinka,
Amazoni,
Kiruguru, Edisa, Mabichwa, Mashada, Babiloni,
Mjaudi,
Benistopa, Kinana,
Hira,
Mchebe, Mfasi, Hira, Mwazomwisho,
Champisi.
Majonzi Baya,
Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,